aniga iyo gabadh raaxa la yidhaah ayaa isu jawaabaynaa. Raaxa waa ciyaartooy dhaantayaqaan weeye, anigana waxaa la yidhaah Makaite. Markaa markii aanu hidaha iyo dhaqanka isugu halcelinaynay ayaa waxaan idhi anugu, aanu rayfaladi iyo rasaasta ridne sawraaxa majo utareeraahay. Gabadhii waxay ii celisay markaa, haddaad ridi iyo haddaadan ridayn wilow raaxa majo ugdareeraahay. Oo hadda raaxa joogi reeraahay, maxaad noo rafan ahaadinayseen. Aada rucnihi iyo rafaadka rabe wilow raaxa majo ugdareeraahay. Oo ninkii raabay waa ka roorahaye, maxaad uga raajinaysaane. Warkolkad riimay geela keentaanba, ninkii raabay raaxa loo geyne. Intad rabbigay ka yaabtaane, raaxiyo isu keena kii raabay. War inay durbaraas idin noqotiyo, riqis raaxaho malayninay. Halkaa markaanu gabadha iskaa dhaadhacnay ayaan cajaladii u yar bedelay oo waxaan ku yidhi, naageeluba ma reemeen hadduu raaxa waayo, risiq looma doontay in lagu reebo gaajo reerkii xilloobaana kala raysan maayo. Wax la raajiyana ragguba kuma samaado, bal waadi riyaaqday raaxooy, waadi raalli gelisaay raaxooy. Rusay ma sheegtiday raaxooy, sidaan kuugu rubad gooy rays raacay ma riyaa, waxani ma runba ma beenba. Ma rafaadku joogba ma rabaayadliiba, waa maxay rogatay runta sheego runey mana raaci kartaaye habaale.
Runta sheego raaxoy mana raaci kartaaye habaale. Runta sheego raaxoy mana raaci kartaaye habaale. Runta sheego runey mana raaci kartaaye halaale. Runta sheego runey kuma raaci karaayo halaale. Runta sheego raaxoy mana raaci kartaaye halaale. Runta sheego runey kuma raaci karaayo halaale. Runta sheego raaxoy mana raaci kartaaye halaale. Runta sheego runey